la casa de Empire.
Mateko, Big Man Baudu,
Sheriff, Madwe,
Bombo Clan. My job, my name, what's up, my kid? In the form, come on, another kid. My dick, now I take up, Mugoli Ben, or till I turn out joke, Mugoli Ben, now, but then I take up, Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben.
One time zinku wazima leta shata thanks uja kwa kuleta ganja. Make me high nongeze wa Gaza. Tuna wapanga jusindo magava. Niko na nyaru italan magiza. Tuna kiseti kebiz na lipuka. Ulikuwa mbuta na angusha ngafade. Na jirusha dudu songa mbele leta ngwete. Thanks mangai kutoa form ya shata. Ziki kushika unaanza kusetoka. Mazishi ndio king mine prince na malida. Nimejiping sita ambling pisa. Kuchapanisha one love kituliza. Nikisundua tik kuwa tuma. Jaja.
My job, my name, what's up, my kid? In the form, come on, another kid. My dick, now I take up, Mugoli Ben, or till I turn out joke, Mugoli Ben, now, but then I take up, Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben. Mugulu
Ben. Hapa tuko busy tunataka zilipuke. Kuvize lawa nilimalizo na mbugi. Nikateka riri pedino niriri mangedili. Miumedi na wanati jisi takangi ushenzi. Na leo ni kusiri tunastomi ya kayole. Buzu wake uiria joma fala kuateki. Na riba tunapigania shada na ketepa. Nete shuguli kaju tunataka kukesa. Kitu joni na astyo lazima kitu na astuwa na astyo lazima kitu na astuwa na.
My job, my name, what's up, my kid? In the form, come on, another kid. My dick, now I take up, Mugoli Ben, or till I turn out joke, Mugoli Ben, now, but then I take up, Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben.
Mapuri na kioris na dai ni kiwashe. Kingalenke badaye tutakata na bali. Kama na ubaya nitakutuma stenje. Kula kwanza right, legezo kule left. Nikiland ni matik, nangoja kuwa swipe. Mguzu niko tipsi na bado sijastaga. Kwa saala, nishawasha mafadha. Atinyima nguirimu nangoja kupangwa. Cheza bado na rada nangoja kukukanga. Kuna mabisto meland Madrid City. Cheza na rada usipatu kamiti. Kisha watiki na watole anga sharti. Hati wana plan kunishukisha dimanga. Yanga wanaleta neti nisha kuwa gangsta. Wakitusaka na wapeleka anga faster.
Tima njo mine wacha tima cage. In the form come on another kid. My dick now I take up, Mugoli Ben. Or till I turn out joke, Mugoli Ben. Now but then I take up, Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben,
Mugoli Ben.
Mugulu Ben.
Sili for dinare new seti. Sina ngori ikifika nga adi kwa hedi. Nikifika zana beti form ni kumedi. Utablock, utawika kankidi. Jesu, skiza, utajua niko fiti. Muleta mitari kutoka uko ndikni. Manzi yako bana miumshika kiugwangi. Cheki bro bana, acha umbakni. Vile ngome na juna, mitari na uwa. Makolombo madhuda, vile mbaya na chuja. Atuna danzi na uwa, wanabaki tulia. Tika kitu sliki jitundo nifike Jamaica. Stori za waras kujitapa na madawa. Warazi raundi watabaki wa mengada. Atiki yoris minashika tu ya kapa. Najinga kila mutu na baki nikiwa panga. Mukijaribu kunidis nikorada. Nazundua mbegega na wapepeta kinyama. Sini mabuda atupendangi usoro. Na mukileta zogo mutabebanishwa ndogo. Tuki wazabe ni kuwasha tumakoro. Kudigiza manyonyo tukitingiza mabombo.
Mkiona njidai ujue nimejikopa. Mchizo joya smigo kwa pori ni madola. Mangwada di magizdi mubi ni kinyambi. After this ni kupati. Ni fresha kwa mavibes fetisha di kolabo. Mine utero kwa mafini miuku wa dawa. Yao kimi beef na kukrash. Kota guanzi mishika 24th imefika. Look safi ni mabomba makat na mafosu. Liza joa no day mimi ndio mode kwa lakasa wataguaya.
Nasaka kimau ni bonyeze mambanga. Tumini mgaza wezi nikosa na daga. Ni washi mangwa riti ndo kisipiki ugaza.